Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Gagni kante to bogi jade ga fandu hala Mamadou Sama Sy ko jom jali sakrabe hedibe. Jangul lo benna na tat be tay ka dido wattuji di bamako do e raison ngaji di dunke en cellal na dar jamar nde haybudi sanne benna sukabe kendu nayebe. Studio Tamani yo nokku demde kewde finatawaji kewde gollobe be holti dun no beta ko bangal nyaloma finatawa. Mutugol laana jiida mbern kewi dido wattuji di mbern nyande alande tan ko ben ko buri noga en jeddo yibbe joli keto direton ko sammita dido mbern dum no e bedoto fam e le journal meda dingon semme kabor jome hande kikide talataare sappo e jena 2023 bismillah sakrabe jangol sattile nokuji kewdi mali balde garoje de mbern dum jogitoto e wi mbern mali meteo gardibe gollende bi dunno cholla hewan sanne dotoro en be ko mbajoto yo sukabe kanyenaybe be ngatene hakilo dido wattuji di lali tangara won ko be ne bangal mudu kete fostango Umar Wagalo e stasidibe
le balde joni de fu buballa anamatele nokuji di fu leedi midindi kanko noddirte Ismaël Soumaré goto gollo nokku noddirte mali meteo o hali ko lati sabab mudun
dum watti janko satti sanne le led europe watti joni le lamo de led europe ko hee joni a tawan hendu mawn an immonton ko noddirta hendu dabbule dudu anamate far sahil leedi algérie ko samita janko satto leedi menga le europe joni wala funa neddo yaltiri sabe janko a tan bubton
andabe kabaru cellal kollitiwido o do bubbalan waylata sababu nyawuji kewdi fewde yimbeel be ngana harbe cellal hon nyawuji buuce fa yotto doyru kanye konande mudun professeur yakuba toloba gollo sud hopital point
ana hasi homo fu watta kadule teddude udda hore mudun kay kine mudun yalla ana dada sarda hendu moyanno sabe dun was nata sabe wadde nyabla jogaji tegal mudun homo fu ana hani lalnala fa woda yalla ana dada sarda cholani di enanala mudun homo do tinna watta hakkile e cugal pamarogol woni misali be fotta dubi joyade watti jango joni
be do andabe kabar tellal ngadi no dango fewde e jamande fu fota nawtirtobe kabar julbe be bibe ngatta no koy mudde hakkile sanne sabe de julbe de gazuji ko dun so inta ko ana way latar sababu nyawuji
to tumutu kulikoro bamako sigaso men jabarade hulti wede ben gun injati setere jawugol be hulti wede jogi dabareji yalla ben haybude koy mabbe de kuteji hen ben dungul bubul den no yalla de bedro famu ke do kanni hejam amen le do nokuji do fostango sita sidibe
a tamaktu il fait excessivement froid et ces derniers
to menenga tumutu jango satti sanne tegal modu hendudo ana wodi dum tampina amen fola sedan ana tiide handen me bamay rento ga men wadana ma wawiri fu yalla me deda sarre ngoli jawu ka hendu ko moyata bamako handen am milani led europe me woni sabi jango satti fa wala sedan ni watti joni mi tewtra sare fu tinno watta hakkile cugal pamaro ko liggeni bamako ni be pornabe kaduleji teddudi watti weltikin dum samin bini ngol jango satti wonto menenga kulukoro to menenga sigaso jam ana wodi fa wala sedan mede borno kaduleji teddudi menenga cugal amen fu so ni wala dum wala funa me wadirta sabi jango dum satti sanne ngol jango jati ana wa sabu binde nyabilaji kewdi
baraka be ga buya to gomina ke sababu ga pneumonia rese mo goma
sakra wotu tak laaji wotu kobre banga bem facebook kaydu x dun twitter kido men gollobe mbien su jutamani yambini talatare hande nyaloma finatawa den no gollobe fufu burni wadi bornaaki finatawaji nokudobe je han ben dun do latke sababu gorfu yolti yeltina ko ben sawi nesu mudun yalla be ro fam wor bagolo hebi wadan den wonko umar bagol wadi bangal mudu kedo fa sanko kanko e sita sidibe
kadle haabe fulbe burdabe koyro borobe bamarabe kany sarakulle en goni ko jeta nyalom hande do sijo tamani do kanko asitankita on watti kadle markabe be wobbe nodir sarakulle en o hali kon imade o do nyaloma
fana mudun yo hollutunde ngari finatawa meden kaduleji meden e morgol meden fu nato kulleji finatawa du ana hollitata wi en jeggite to iuden ton dun finatawa meden
pratique
gollobe sijo tamani do fu kollitidi beltikile o do golle sanne homo fan borni warnaki ki yidi fa hollita fina tawa mudun
je suis bien
mimi lalniga hannen kadule watti minne kadule tama sekino du ana hollita fina tawa amen mimi pullono du sabi so borni kadule pullo mi hollitan fina tawa dan yeso leni keddandi di mordi ana noddire sumbu du rewbe hursnabe jumrabe baddi hani wadde du li menen nesu amen koroborobe
femme mariée qui ont eu des enfants
kitan fu sijo tamana nan ni yambinde yoru o do nyaloma fa yirwina fina tawa li nokko o
Sijo Tamani, yo projet fondation Hirondelle do Mali do. mo faaba muɗum ittira ley leyɗe gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume-Uni, kañum Union européenne et coopération espagnole.
Yotra meɗe hertande ɗum dossier semaine hande ana yowi dow kabaru mutugol lanaji ben ɗiɗo wattuji ɗi tawi kama ben ɗum larki sababu jaati ko wata cammaɗe nayo yimɓele mayɓe bonandaji kewɗi to nokkuji mbiyen jam fulla diré e buram ben hendu mawdu ben dawile jamma e kaña dun ben wattu ben rafi yijjile de ɗo ben mayo ngo goni goto sababu ben yogaji sababuji ben mutugol lanaji ɗi ka non ber ko wiyete surjat woni kaki kewɗi les pinas ngaji ɗum ana sambina ɗum nden no yalano ɓeydoro faamu do ɗiɗo kasaraji ɗi kanko Estra Diarra e heƴaɓe hen yogaɓe ko heɓani kedda fastango sita siɗiɓe
leewi yimɓe yogaɓe joɗiɓe les cercle diré hebbungol o pinasi guineji fa ƴaɓɓito wongo sabimbini muttugol makko le diyam gadɗo e tawede fou pinasi ɗi woni baɗɗo goto ko jamari wawi wadde yaaha fiyte e muɗum tawa tiɗala wala hen saabu coggum ana yaafi leewi meɓɓe
lanaji ɗi na muta saabi kewal kaki lemaji kala wattu soɓe keeɓi neɗɗo dawowoɓe mama joomu e kaki muɗum ko ɓuuri hewde ɗum jamma ɓe ƴaɓɓoto nokkuji posoga e yalla pati ɓe larwe so ɓe ɓadiki ɗiɗo nokkuji tan ɓe ñifan faruji mabɓe ɗi nden ɓe cuuɗoto ƴaɓɓade
les gueni yafoyla haqqileji yogaji hollitama to yimɓe jooɗiɓe les commune noddirteɗo taga dundu les on nokku yimɓe jeene wonko mayile diyan caggal ne pinasi goto motile diyan le sappo e joyi leru décembre ƴaɓɓino hakkune gueni noddirteni club leni daga kan e selengue daga
pinas o wofi so gabbi dow lekki e hakkillo am ana hani ɗati ɗi landine yala lalaji ɗi ƴaɓɓo ele newamuña ɗum noto sababu ɗum donoɓeɓe keɓata caɗele yoɓe gotta ɗum gollude jamma saabi soni hendu mawdu tawiɓe dow maayo ngo ɗum wawi sabbinde kasara mawɗo
hebbungol ɗi pinasi kaaki e nannal muɗum fa ƴaɓɓito wongo sabimbini o bonala ko waɗa le sappo jeɗɗi leru décembre hitande 2023 le cercle diré ko yatimɓe nogue jeɗɗon rewɓe e sukaɓe wonko maayi hen le nokku noddirteɗo tengiri guef bangge guen noddirteni dutta lewi kanko noddirteɗo Aboubacar Madiou Bourama arsina goto joɗi on nokku o holliti o ɗina sabimbini tan nde hebbungol pinasi on kaaki fa ƴaɓɓito
sababu mawɗo mutugol kaɗo lana so gonga yo sit sarge no ko tumba noon e lana ka ƴaɓɓitike sanne ɓe nanni noon lumo tonka hendu mawdu no wifan noon min keeɓi yaltinde yimɓele nogo e jeegomo ɓeɗo ka hiisi heddiɓeɓe ko barata nogo e nayoɓe ka foof joliki
ga o haqqille goto jaɓinaka to kanko noddirteɗo Aliou Ousmane goto e joom pinasi le cercle diré o holliti wi mutugol ɗi pinasiji le diyan saabe muɗum tan jamari o batta sariyaji hollitaɗi so ɓene wondi e dawgol
yimɓeɓe caloto ɓuytude kaki le lanaji ɗi kala dawowo sina so an natida e kaki muɗum yowaɓe kay cuuɗoto jaati nandude kaki bangi goɗɗo ɗum sembe hendu ndu na mawni somine ƴaɓɓo jamma yimɓele posɗuɓe tawatake toon ko ɓuuri hewde ñalawma ɓe tawate
artenaire nogue e jeene lewru décembre tan 2023 pinasi goto du naɓo yimɓe nokku noddirteɗo tawsa le cercle bourem kañum ndu mutile diyan yoga seediguen wi neɗɗo fe goto heddaki hen ga o pinasi ka e kaake ko heewi fo heddi hen le diyan ɗum saabi muɗum ana fawi nde hebbingol ɗi pinasiji kaake e nannal muɗum ɗum ko holliti yogaɓe
sakiraɓe musidto nda mawɗi kabaruji amen hunde janggol na tawi ka ɗiɗo wattuji ɗi bama koɗo région ngaji ɗi mbiyen dukken en cellal darda jamarde mbiyen hayɓuri sanne sukaɓe e nayaɓe sijo tamanni yo nokku ɗemɗe kewɗe e nisuji kewɗi golloɓe hulti ɗum beyta ko banggal ñalawma finatawa mbiyen mutugol lanaji e mbiyen heewi san ɗiɗo wattuji ɗi mbiyen ñanda ala nde tan ko ɓuuri noga jeɗɗon yimɓe jolike to duré toon sakiraɓe ɗokkatene kabaruji amen hannde mbiyon tama sado humtade mbiyen banggal wiyamo 3321 ma ƴoma do application sotoni ɗum banggal mbe sijo tamani play store ɗo e seeɗa yewtere meɗen magasin
gattanon koye moɗon hakkillo ñaw jonte noddirteɗo dengo o ana wodi ley Mali yimɓe hewɓe taggita wiyede o nangui ley leydi meɗen ndi Ousmane Touré ñawɗo cantanaɗo holliti en hono o ñaw wori
ñaw dengo o nangui kam fuɗɗiral nawalla calɗi nawalla hoore metti ɓernde sifa tampere mawde e ko nandi muɗum ka noon nawalla calɗi ɓurata foof tampirde
joomum
ñaw jonte dengo hana yeɓede sawrugol makko law tan wattade fa cantineɗa woni ko holli wawiti wiide Touré
sene ni en palu
yo gonga ungu sambinta odo nyaw ka mo walda fi e jonte pali ma jonte goddo yo nyaw deng mo hana fi yebede no mo satiri bonondani ndenno tino den ewtuyade odo nyaw le cuudi dotoro yalla hakilaji amen nambalto
pour nous rassurer
non do yo kabaru iwrando no sijo tamani e faabo nirbe mudum
ministere kumani do cellal kanyum e hinna yurmen
yotre meden hande dum woni mo roobe hande benen memana hala telaaji jogi roobe ben jeyobe ko nande mun en ko ben telaaji courant sambini le jaggu mabbe denno yogabe no so tas jingaaji gas ngaaji yelen be dor famu du telaaji dibe be le leedi ndi fatuma takko joo hejaabe yogabe wonko hebena en kedo fayta mo min isita sidibe yo en kiryo jam gongo do sikaso min battike roobe guliroobe courant ben goytike ta def le hajuji mabbe sabi tacugul kurangul
mani courant fanati garan
sabi tacugul o courant men lenki jaati wadde cioggu sabi kilanku heewi jabbu tan yidi min cotto cobbal ganyo man handen wala funo cobban uberi sabi tacugul courant no tambini amen sammi le bal jabbiden mi muddini jian baccuje fa heewi mi wadi le firgo dawo sabi tacugul courant do fudu boni watti joni sikkar anatiidi baccude do anatiidi son dabri fiaka wala funo ngasiri sammi wana panu ngaji courant ana taja sanne wala fumo wa golle handen tagal courant mede tewdra lam tinno fi dabri funo
aya tangara na jogi machine ngaji unoji tati to sebugu le lamu segu sabi tatugol courant kebal mako boutike sanne kanko ne goddum fuf o wala
aya rubinas
mena nyel man goto mena cotta be lonki be fetteme de joyi machine ngaji tatme jogi nga hono fu bindata me anda fuk me han wadde kasin me wana kalsi sodde groupe électrogène sa watti antone fe bour goto me wawa cotta nyol man men me rewbe defo beno me wana bodde fu tagon kono tampini amen sanne
non dun no holitri jena goita kanko mole cooperative kuto nyogon tala mbaydito be bibbe jallo togono so le sel kuchala sato ronka jati nibude komon ngaji di on darda to kuchala to
doga komani bamdo
men men hani mudinde ko yaa ton ngaji sappo e go gajjam fu kuranta jan to amen ga kuchala samoji du yonterna fu kuranta jan min lonki fe golde handen sa watti tan kuran joni sa wawa golde huna fa hebata maji amen goto jati tan kuran dai bonude dum me waami mudini mo ga be tawede fo lonki wode so waami dabere goto kasin be wala amen sanne sabbe wala électrogène
parce que gourou taambul
roobe bankas no gonno etelaji wakat jono kay beltaniki ko taccugol kurangol boutiki sanneli nuku jamabe
ni ji ngay nanam ciottammi to menanga bankas kurang teta sanne nyolman hanne ana samti jati mere yetta alla sab nyolman e jamman fu me won kurang mamden noge go octobre yare noge did octobre kurang tay no watti goto to le nyolman ga nyolman hande torraf me mate kasi mere gollanama muuyir fu
am tanga firi ka nyema
kanon roobe roobe kebani koy mabbe dabare wonde yalla kiliamabe nambelto bangal sodugol battire
fera wara won
men fi dabri yogaji watti fu sok kuran taji me golide masinga amendi ga masinga tupne kaddu leji wawa ñu irede o watti sawi samoji me wawa del er ngaji jiddi memta kuran me sar tan kuran me torraji kewdi le gollal dan ga sagatra joni me jey battire ngaji ka e panoji me de golla sed sedan watti fu sok kuran taji di gollirammi
amba branche battire ka
no tortobe dun mati sanne kuteji ngol taccugol kuran hebe mabbe na metta sabe kebata kulentereji buddi wono sedike yogabe mabbe
et puis concernant
me won torraji mawdi sanne sa boson amen ko heemudum wawa mobe kasin di bonna sabe tagin courant kinan ko heew handen jan buddi tan hasinyede mudum heba yara gaso courant wala wala funa do hebira glasi do wawa hebede sabe tagin courant to menga yoroso menne torra satchu sanne sabe tagin courant sab jan buddi tan wala glasi du wala
do glasi
faddi lam ko be kebana kado ti Allah dabare duminde eli nukuji leedindi rebo heba jutiraka munyude tafu